Market Records.
Yo, yo. Yo, yo.
Hey, yo, Clama.
Yo, yo.
Yeah. Get
over here. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, what a woman is anjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, what a woman is anjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11. Jaiku wa Judas, Missy Caswell. Nasinaga swarandani ya bunga mini gazelle. Titambu ma gatekeeper is a mini cartel. Neza shika pole pole uski kama fuck. Kandi na vanilla zote nazi humalila. Nidoba nazi pulila mafore nazi vulila. Apa tukunda nevila na guara kimalila. Acheza na kimajira apa madina madina. Apa tuenda bampa tu bampa. Rasha watu nachezia pancha tu pancha. Lancha wanaifikisha sapa tu sapa. Kampala nikijipulizia mafuaka. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11.
Okay. Body like you, ka out past 2. Body like you, si support a man you. West 26, 28 na assume. Unaingianga gym juyo nyash times 2.
Is it a long time? Sisi lede ulipata step. Ni hat kuku believed in a phobia de masouts. Ni mpata kyoko window wakini cheki last day. Nalambwa na mamuru wakini puti aski. Nenaje unanijua, please remind me. Naipenda clock was such perfect timing. Najona kama chua, pity darling. But napenda ID kiu above 20 something.
Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11.
Maolo show my baby. Ni malibe libe nyani yao ni makundule. Yeni bure bure. Nakumbuke tangu shule shule. Mini yule yule. Sali lazima watinda wafanya wa retreat. Cheki kama muna moto neka testa. Napendi haram lakini napenda pesa. Roi kikutaka na mwili nataka kwela. Jumisi pendi favor weekend mina tesa. Nanyota kama star kila style na reverse. Na mimi ndio na prefer ju fine house na diva. Come dance to the star kama libala bala. Nane 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 nane.
Perfect.
Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjevi. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mukirit mbaka 10,